kunaga wapambe. Leta manyagi magambe tu enjoy. Kinikuta smoking room, cheese nimenyeta. Kinikuta nipo VIP, mnyamwezi nimewaka. Watoto wameshona Singida Dodoma. Waya, tunakamatia. You know matata michezo kwa sakwa safari. Yani left to the right, Africa quick for the dance floor. Kama utafi kwenye pali njo, full time bata. Wengine wana pali wamesahau maden. This weekend, weekend dance so pale. This is weekend, weekend dance so pale.
Toto line cha kilo bambata. Kweli kaumika yani basha wa.
Zimejaa kwenye meza, nimekaa na mashori wanacheza. Zuko mepanda tunabambia, masela waswa tumejitupia. Tunakula shisha na mitungi, dambe zikiisha hatuvungi. Hapa ni mwendo wa bapa, nyama choma, kula bata, shani soma, mavibaka. Kuna tena, tusha wakamata, wakina mina. Africa quick for the dance floor. Kama utafi kwenye pali njo, full time bata. Wengine wanapali wamesahau maden.